Contente Music Kingdom.
Chris Joy.
Yeah. Ningasalelini mjimbo ya mzukulu wangu. Chris Joy wofi nikakali kamutu waka. Mulina newa ya malaza mwandolo.
Nima kupasa chiko ndicho kakoweka futo niweka. Nima kupasa chiko ndicho kakoweka futo niweka.
Niku
kwa dila ajiki jiki
tuma
presha nima sofa. Ajiki jiki kasalali nima leta. Ajiki jiki nima kupasa chiko ndicho kakoweka futo niweka. Nima kupasa chiko ndicho kakoweka futo niweka. Niku kwa dila ajiki jiki tuma presha nima sofa. Ajiki jiki kasalali nima leta. Ajiki jiki okufuna nenze kuziva niwe wanga wapa mtima. Kumtima kweve uziva nima kukonda. Manje waziva ukinde siyanga niwe wamba kupusa. You took advantage na chikondi nima kupasa. Usa kadabwe nikaendo choka kumova ndine osheta. Nishimova webe unikontolola. Jiwa ulenga zaka kutwalila no kupisa popa nyumba. Nishipanja peve mtako kalindila kaule. Nima kupasa chiko nichoka koweka futo niweka. Nima kupasa chiko nichoka koweka futo niweka. Niku kwa dila ajiki jiki tuma presha nima sofa. Ajiki jiki kasalali nima leta. Ajiki jiki nima kupasa chiko nitoka koweka futo niweka. Nima kupasa chiko nitoka koweka futo niweka. Niku kwa dila ajiki jiki tuma presha nima sofa. Ajiki jiki kasalali nima leta. Ajiki jiki tukane ama iwanga nanileta pano.
Iwe iwe
ola tukane atate wanga wana piwa baji.
Aya malaza mlange ni mwana ule.
Uyu mwana kasalie ule matapato. Wewa sona unga tukwane alume vahu vama iwake varume vako. Sona kutukwa na kongozi vako kuma sona wewa ulie ule mweo. Iwa mwana ni wante mbele reka wewa ulie chapuino wewa. Wana uyu mwana lume utikabili fuanse fofu na pano pangani.
Nima kupasa chiko nitoka koweka futo niweka. Nima kupasa chiko nitoka koweka futo niweka. Niku kwa dila ajiki jiki tuma presha nima sofa. Ajiki jiki kasalali nima leta. Ajiki jiki nima kupasa chiko nitoka koweka futo niweka. Nima kupasa chiko nitoka koweka futo niweka. Niku kwa dila ajiki jiki tuma presha nima sofa. Ajiki jiki kasalali nima leta. Ajiki jiki
Kingdom King Chris Joy. Wasanga waletea kubasha waletea JV Afroman. Dabuona Endo the DJs Pazedi. Boom. Zambia nam awe mwandi.
Contente Music Promotion.
Aya malaza fumu mpondolo mkutipotiana po.
Wanda 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 we mwandu kufina. Nimulipo wewe siyo. Nimulipo wewe.